DJ on the DJ's Wannabe. When they grow, it's the one. DJ Strong Arm.
Kwanza uliniumba kwa mfano wako.
Stronger.
Ili ukanipa pumzi yako. Tatu karithisha milki zako. Ndio kanifanya mwanao. Ukawa baba, nikawa mwana. Ukanipa kila nilichotaka. Japo nilikosa uaminifu kwako. Ilo linipenda na kunijali. Japo nilikuwa mbali. Ukatengeneza mpango kuwa karibu nami. Ukamtuma mwanao kunikomboa. Aniweke mbali na dhambi. Ukamtuma mwanao kuniokoa. Anipe uthamani. Yeah, yeah. Oh, oh, never seen before. Why can't all this love now, Lord, you show me? Oh, real, there's no one like you who can sacrifice this life for me.
Pote pote mali watu watahitaji Nasema Yo mama nakuna kama we Kama wewe Yesu Nisimama nimesimama juni yako Yesu Kama we Kama we Yesu Hakuna kama we Kama wewe Yesu Nisimama nimesimama juni yako Yesu Kama we Kama we Yesu
Kwa mokoro, sina kitanda, sina godoro Kuo niliva, zilikuwa za kuboro
Leo minavama okoro Juchini joa kuna kasoro Maisha ya kitambo ya soro Nimetia siku maloko ya soro
Alinipata nikiwa jobless Hale mtaani tu nikiwa formless Tena nilikuwa hopeless OMG you need to know
Alinipata nikiwa jobless Hale mtaani tu nikiwa formless Tena nilikuwa hopeless OMG you need to know Ameperform Mungu ameperform
Nipande
Bravo on the beat
Now
hear this
Amefanya mambo noma
DJ Strong DJ Strong Arm.
Mavo on the beat.
Mungu wangu ni munoma, noma. Yeah, amefanya mambo noma. Asa vipofu wanaona ni mujinza wa wajanja. Naye azuki dandora, ata shetani alishindwaga. Vile yeye ukachora, shetani akimuona anacheza mbali, anacheza mbali. Juu Mungu ni munoma, Mungu ni hatari, Mungu ni hatari. Shetani akimuona anacheza mbali, anacheza mbali. Juu Mungu ni munoma, Mungu ni hatari. Mungu wangu ni munoma, noma. Yeah. I'm
not you with my eyes never see, but now God over everything. So many things with life don't teach me, and I still let me go. Every morning when I wake up, I'm on a tour to thank God. He did bless me even when I know the child.
Oh yeah, 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 yeah. Mandala, why you so confident? kupatikana nawe tena kusemezana nawe nilikuwa niko low so low katika hali niliyokuwa mie wewe ukanipenda bure na sasa nataka wajue unapenda kilichotengwa na binadamu na tena unainua kilichoshushwa na binadamu unapenda kilichotengwa na binadamu na tena unainua kilichoshushwa na binadamu
Tapaju kama mwewe
Takuishia uwe Ewe ya uwe Takuishia uwe
Serving you up with the freshest gospel vibe This is DJ Strong Arm
Takuishia uwe Ewe ya uwe Nikiwa nawe Tapaju kama mwewe
Takuishia uwe Ewe ya uwe Ikiwa na uwe Mambo yote ya kushware Ukuu wako Ulinganishwe na nili Wema wako Wanishangaza But I will praise you Night and day Hajulishi na yopitia Nitakupa sifa every day But I will praise you Night and day Nitapaza sauti Wana unawasikie
Takuishi ya uwe Ewe ya uwe Nikiwa na uwe Tapaju kama mwewe
Takuishi ya uwe Ewe ya uwe Nikiwa na uwe Mambo yote ya kushware
Baraka zako si haba Kweli we wani baba Yesu we wani danza Na we mawa Isiwe kama najikamba Mbali nimetoka sina shaka Oye wani mwamba Every time when I think of the praise So wanna cry Lord you really love me Unconditional Takuishi ya uwe Ewe ya uwe Ayu wana uwe Tapaju
Free kama nyonde jia he wa niko free dhambi nilisamehe wa niko free kama three ya mkubwa wa polisi hakuna roadblock njia pe wa the lord is my shepherd niko free kama ngombe za mtaani wake na kula pepa sijali kumekauka hakuna majani jasho na chia pepa atuswe tukiona mtiani si baba metu shepa sikitua na hizo ndizo zina panic kuna venye nadai nidu nidu kitu
moja
kiri yangu mwili yangu ego
DJ Strong Arm
oh na 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 mande na mande na kiri oh na 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 mas mwana mapozi oh ya rafi
kipango
ula la 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 mungu wangu si kidogo ula la 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 mungu wangu si kidogo so nita msifu Nasiki dogo nitamuimbia nasiki dogo jina na inua nasiki dogo siki dogo kidogo
ni wangapi niambie walitembea juu ya maji yeah.
Ni wangapi niambie walitembea juu ya maji. Ni wangapi niambie walitembea juu ya maji? Ni wangapi niambie walitembea juu ya maji?
This is DJ Strong Arm.
Ula la 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 la. Mungu wangu si kidogo. Ula la 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 la. Mungu wangu si kidogo. So nitamsifu na si kidogo. Nitamuimbia na si kidogo. Jina na inua na si kidogo. Si kidogo kidogo.
Ni wangapi niambie walitembea juu ya maji? Ni wangapi niambie
panda juu bila ngazi?
Ni wangapi niambie kuponya sio kazi?
Amenipa kila kitu, wazazi mavazi.
Akitembea moyoni, akitembea moyoni anabadilisha. Akitembea moyoni, akitembea moyoni anabadilisha. So na msifu naona na katika naona.
Nitapata mabawa, nitapaa. Nyota itangaza, nitanga. Ninayotamani moyoni, nitapata. No, 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 no. Sitasahau,
sitasahau.
Walionishikilia,
sitasahau.
Walionishikilia, sitasahau.
Kwanza nimenyoa dengu,
napenda sana mitindo ya nywele.
Kuruka usisemi,
viwanja vipya ninakaribishwa.
Kwenye kura sasa insta na kesha, nikitafuta tena mabaya. Nikisikia nabata nataka, nalitafuta tena alipa. Wala silipi madeni, nikikopa na beki. Wala siona gisoni, fungu la kumi. Kwangu hiyo ni story, nasubili Jumapili sana.
Hata unajua sina imani, japo ninaitikia amina. Ninasubiri agau kitenda kwanza, hiyo ni kubali. Kama Yesu najua, na idadi ya vitabu najua, na yalipo makanisa najua, ila kuhudhuria na shindwa.
Oh, kwa ibada na sinzia, sijui murudu. Oh, kwa ibada na sinzia, sijui. Oh, kwa ibada na sinzia, sijui murudu kai.
Napenda sana mitindo ya nywele.
Kuruka usisemi,
viwanja vipya ninakaribishwa.
Kwenye kura sasa insta na kesha, nikitafuta tena mabaya. Nikisikia nabata nataka, nalitafuta tena alipa. Wala silipi madeni, nikikopa na beki. Wala siona gisoni, fungu la kumi. Kwangu hiyo ni story, nasubili Jumapili sana.
Hata unajua sina imani, japo ninaitikia amina. Ninasubiri agau kitenda kwanza, hiyo ni kubali. Kama Yesu najua, na idadi ya vitabu najua, na yalipo makanisa najua, ila kuhudhuria na shindwa.
Oh, kwa ibada na sinzia, sijui mududu kaingia. Ila nikiona pia
nasikia kuchangamka. Oh, kwa ibada nasitia, sijui mududu kaingia, ila nikiona pia nasikia kuchangamka.
Kila kitu easy, nasema easy, kila kitu easy, nasema easy, kila kitu easy. Hey, acha niseme umenifuta machozi, kanitoa kwa shida na kwa mikosi. Kwa kweli baba wewe ni kiongozi, najileta mbele zako mimi napiga magoti. Jue umenipenda, wanipa nachotaka siendi kwa mganga, nakupa sifa baba sitabishana, nieleze unachotaka mimi nitafanya. Niko easy, nipate kanisa ni pale mbele niko busy. Sina wasiwasi so mi apite kibize. Asha nipa nguvu mimi sihitaji tize. Waulize.
Nachachisha, 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 nachachisha. Ijili kila kona nitafikisha. Nachachisha, 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 nachachisha. Ijili kila kona nitafikisha.
Kukoka ndio form 2. Indo toka kitambo nkiwa form 2. Limbo tukikatika pale F2. Kwa wino jaza jaba bigi jiju. Wino
onikampata Yesu. Tumai ni letu. Nshampata, nshampata, nshampata Yesu.
Sisi unikani kwanza masande. Ukinikosa mtaani mina kamande. Tuko mahali kanisani sifazi pande.
Nachachisha, nachachisha,
nachachisha.
Please listen to me, Father.
Nina Oba,
I pray to you.
Call
of
Jesus.
I've been a sinner. Hata maji niliombwa nikasema sina.
Always wanted to be a singer, but along the way I think focus ilibaki sina juu. Mi nilifocus na mambo ya dunia. I trusted in man, baka roho ikaumia. And even though I grew niki justify kulia, at some point it became so much kuvumilia juu. I tried to take my life, nilichagua pills, chukuna pain kwa knife. Heri nitoke, there's no need for life. I wanted to get away from this lethal life. Next minute mi nikajipata nina drip, niko na magrip kwa mikono nina drip. At the moment niliomba life ikuwe ni dream. Too bad it was real, haikuwa ni dream. I think I'm now grown. Nilicheki vitu nyingi, I was so mind blown. Kingia kwa game, nikachanganywa na fame. Kiburi kuba kubwa, nikatumia madem juu. Monday to Monday, nilijipata kwa klabu. Nikajifanya mjanja, nikapigana na babu. And back home, mother likuwa na tabu. Sikujali, chest up, nikakuna mashavu. Then, nikaanza kupiga injili. Haikuwa kwa roho ama mwili. As long as ilikuwa kwa akili, nikaifanya biashara, biashara injili. I used to work for my benefit, I used to work for my benefit. Ndiyo mini feed, right now, naomba vumilivu.
So hata kama unado, maisha inabo. Ata bila hizo do, maisha bado inako. Ai, oya ijalishi maze we ni nani. We ni wa Nairobi ama machinani. We mze mpua ama kisi nani. Lazima unajua Mungu ni nani. Ai, ai, you know, usipo dance. Yata sifiwa na mawe. Ai, ai, you know, usipo dance. Yata sifiwa na mawe. Katika, katika, inaona uhidakika. Katika, katika, naona kama udansu unabo,
unabo,
ukatiki unabo,
unabo,
kama udansu unabo,
unabo,
amekubresu unabo,
unabo,
kama udansu unabo,
unabo,
ukatiki unabo,
unabo,
kama udansu unabo,
unabo,
amekubresu unabo,
unabo,
ibati kila mutu, kila mutu, kila mutu go, kila mutu, kila mutu go, ibati kila mutu, kila mutu, kila mutu go, kila mutu, kila mutu go.
Ay, ay, alright then. Ay, alright then. Ukiandika mabaraka ni mingi utapata. Ay, go right then. Ay, hizo sasa ajitoche kama kanga. Ajitoche kamseja mekaranga. Atucheze, tucheze kakadanda. Sim, sim, panda. Ay, ay, you know, usipo dance. Yata sifi wana mawe. Ay, ay, you know, usipo dance. Yata sifi wana mawe. Katika, katika, naona uhidakika. Katika, katika, naona uhidakika.
Kama udansu unabo,
unabo, ukatiki unabo,
unabo.
Kama udansu unabo,
unabo,
amekubesu unabo,
unabo.
Kama udansu unabo.
Marafiki plastic wakae mine na kiondo. Mine mchuzi, domana hii ni kiondo. Nina utu, staki mbalikuwa chanjo. Shikare kime kiswiti na sanjo. Staki marafiki plastic wakae mine na kiondo. Mine mchuzi. Staki marafiki plastic wakae mine na kiondo. Staki plastic wakae plastic wakae na kiondo. Mine mchuzi, domana domani ki. Marafiki plastic wakae mine na kiondo. Mine mchuzi, domana hii ni kionjo. Nina utoto, nafa kupele kwa chanjo. Daktari kwa microspeed wanasema sonjo. Koko streets na hizo hills na hips bonoko. Kawendo unasanya tenjo unapeleka soko. Koko form 2 na unapora mamokoro. Wala unahitaji mangoto. Weni ngoko msupa sana jo wachana na ndom. Hizo tap tap, unachoma lenga yo form. Hizo kombe,
kata 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 kata.
mary wa maana je wachana na chrome kila Friday you getting a text hizo tenje My life ni short, ni taftie longi jikomba Numbo vya habari na uliza nani huosha kasi yesu Siko studio misi wa imbi, tafta bibi, ablo tafta nina bibi Welcome to the 21st century, temo toto wanazaliwa, wanaitwa daddy Waze wa meritaya, ndio wanaitwa baby madare, wanajitetea Sisi ndio crazy, check it Super juice umetoka matu, nani alikuonesha pizza ulipenda githeri tu All expense paid, uba sadeli juma tatu Umebleach, nilisiki ukisema umetoka maju, bado goda na kupenda Aja kasirika, ako Place to binguni ya na hope utabadilika Kwa unapea donda thao Na unangoja change pea mungu hiyo rangi ya thao
Nimelaka kumbo yoye sumazi ya
Hizo tap
Nimelaka kumbo yoye sumazi ya
Hizo
kumbliki samoni monde kwa yesu na Nimelaka kumbo yoye sumazi ya
Bueno number one Mini fan Abandu bosi benyanga kufil di fan Oblamu wazi ya ni moto kama van Domana tunatoro kama teke kwa satan Jesus hold me up Lead me on Bless my life Take me up, this is all my life. Lead me on, bless me life. Take me up.
Ni meloka kumbo ya Yesu Masia zambe. Ni meloka kumbo ya Yesu Masia zambe. Ya kumbri kisa modi monde ko Yesu nangai. Ni meloka kumbo ya Yesu Masia zambe.
Chawala, oh, chawala.
E baba chukua control, tuna surrender kwako.
Chawala, oh, chawala.
E baba chukua control, tuna surrender kwako.
Chawala,
hey. E baba chukua control, tuna surrender kwako.
Shetani ambaki anastuka kisikika sauti kwa sika Bila nasuka kwenye mizuka chupa machupa Kama wazuka zima na panda yesu nashuka Tunafunika bila machuka
Jesus hold me up, lead me on Bless my life, take me up This is all my life Lead me on, bless my life Take me up
Nimelaka kumbo ya yesu masia zambi Nimelaka kumbo ya yesu masia zambi Ya kumbri kisa modi monde kwa yesu nangai Nimelaka kumbo ya yesu masia
zambi
Ay, 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 ay,
Shower, sina masaya wainga
Stronger.
Wakifuata do na fuata umami Kingdom ya Mungu Serikali nimeokoka Yesu ndo jemedari
Naangalia nyuma naona mkono wako Checking mbele mi naona only favor yako Worry is a thing of the past Keep it in the past I wanna go on to the next I'm off with the past I'm all about Jesus and I don't take it light I'm not of this world No I'm no longer like it I'm now a resource I know the real force Always on to the kingdom I need my
force
Akiahidi ufanya mambo Na jawai ni angusha bado Bado, bado Nimemuona toka kitambo Akiahidi ufanya mambo Na jawai ni angusha bado Bado, bado Inangoja baraka za Baraka za baba Za baba, za baba
Kwamba umeniamsha mapema Na ya pili na kiri Wendio alfa omega Na ya tatu ya nne na ya tano Sijawahi omba mkate ukasema no Uko nami milele yes I know oh, 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 yeah. Nimuona toka kitambo Akiahidi ufanya mambo Na jawahi niangusha bado Bado, bado Nimemuona toka kitambo Akiahidi ufanya mambo Na jawahi niangusha bado Bado, bado
Nitangoja baraka za Baraka za baba Za baba, za baba Oh, zako Yesu Za baba, za baba
baraka za baba
Za baba, za baba
Oh, zako Yesu
Za baba, za baba
Nimemuona toka kitambo Akiahidi ufanya mambo Na jawahi niangusha bado Bado, bado
Nimemuona toka kitambo Akiahidi ufanya mambo Na jawahi niangusha bado Bado, bado
Inangoja baraka za Baraka za baba Za baba, za baba
Yes, I know.